kushikaje le kufata babe na navunkosha zaidi imagine metakata babe
baby you make me feel like a star more than the fame more than the fast cars kiwa nawe nina fly sky high kama nimepiga na pepea so high
so longo longo love ya uongo na kweli longo longo high na mchongo love moyo wangu ushafeli bila hongo mbongo lenzi hawa ni mapenzi ya kitapeli hiva kuna mafongo ataleta shemeji ya zengeli
yo iki kitu ni real so kitu feki unavofanya na feel kudadadeki tunapiga madil pata masenti home ni kuchora saba kana piga deki
kuras kuras tunataka kuras 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 tunataka kuras 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 tunataka kuras 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 tunataka kuras
yo ili pens la nifanya mpumba 1 plus 2 clewe what you have wengi wakijana wapaga makabi la kwako nilivo data na kupa utamu kaa
yula kugomba nimezingua furaha taki nikabaki kalongomba funguo ntepata wapi akia saa mnenda saa tu mnapeta akiwa vibaya ugeo kadai so nyweka
hey, I know I'm gangster nipende hivo hivo sitafunga kanga wala dela sina hizo tapiga kazi tuwe wote kwenye hustle bani and clad mixa pesa kwenye macho
na kuita Gino Bov kila mtu anataka kungoe na nita hof kila mtu anataka nitoe hawataki nikoe litimize nusu ya dini wambiwa pigi mswaki ndipo bonge kuhusu mimi
kuras kuras